This is an MUT Radio podcast.
My name is Lusanda Lustia Mnqa. I'm going to be here all the way to 1 o'clock. And njengamanje, you are in the second hour of the show. And it's a Wednesday, so you know for sure, Guti, we're giving you it back to the roots of the Mkulumlaba at 11:40, which is 12:20. And I'm trying to just kulum about incest, Guti, having a relationship, an intimate relationship with your relative, Guti. Because we know it's something taboo and not supposed to happen according to tradition and society. But I'm trying to just find a kulum and Mkulumlaba about that. Suppose again, Guti. Also, abatabatala wabitwitsa kanjani into ekanje ivumelekile yini yona vele ke into ekanje ekuthiwa i-incest. Mkhulumlaba, welcome to ihlanganani i-Midday Show.
Lusanda, sawubone mini. Ngiyakubingelela, ngibingelela nabalaleli bonke la kufinyelela khona iphimbo lomsakazo. Sanibonani.
Siyabonga ukuthi usijoyine namhlanje Mkhulumlaba. Kwizinto nje siphithiphitho suku naso. Wakwazi ukuthi namhlanje uhlale nathi la kuyihlanganani i-Midday Show. So right now sikhuluma about incest, ukuthi having an intimate relationship with your relative into evumelekile leyo. Also, abantu abadala bayithisa kanjani. So, ngasiqale lapho nje kuthenini ukuthi having a relationship nomuntu wakini, dala kwakuthiswa kanjani into ekanjalo ngesikhathi sasemandulo.
Cishe ngizokuqinisekisa nje kuqala ukuthi kuyinto eyayikhona nasemandulo. Kwakuba kwakuyinto engamukelekile, kodwa siyazi ukuthi kwakuyinto eyayikhona. Ukwemukeleka kwayo kwakumukeleka ngaphansi kwemithetho ethize. Uzokhumbula ukuthi babekwazi ukuthi abantu abadala uma bebona ukuthi indodana yabo endala isinomakoti and abantwana babatholi, kwakwenzeka kube khona imfihlo esesibheka njengento engathi ingamanyala ngesikhathi samanje, ukuthi kukhulunywe nalo osuke khona la ekhaya bemtshela ukuthi akahambe ayohlangana nomakoti kamfowabo. Leyo nto ithuleke, kungazi ngisho nomuntu oyedwa, ngoba babekholelwa khona ukuthi nanoma ngabe kuthiwa uba nengane lomakoti, kodwa okubalulekile lengane iyingane yala ekhaya. Yingakho ke lento igcina izifike lapha ya ekuthenini abantu sebeyangenwa, mhlawumbe umuntu wesifazane usehanjelwe umyeni wakhe bese kuthiwa kube umfowabo ozokwazi ukuthi amngene. So kwakungavumelekileke ukuganga, kodwa kwakuvumeleke ngalendlela engichaza ngayo, ngokubukelela isimo esithize bese kugcina kuthiwa hayi akube khona izinto ezithize. Ngoba uzokhumbula ukuthi kudala amadoda khona ayebhunguka, uthole ukuthi umuntu uhleli eGoli iminyaka ethize, begcine komama sebebukhanda-ke lobo mnyoka ke lobo, ukuthi cha hayi akubo ukuthi kanje kubo ukuthi ingane iyakhula la egcekeni ayibi nankinga, ngoba vele ingeyensila yakuleli ikhaya leni. So kuyiqala ke ethongweni ukumbatha nomuntu oyisihlobo sakho. Angiphindi, kuyiqala ethongweni ukumbatha nomuntu oyisihlobo sakho. Kuyinto engamukelekile, kuyinto engenziwa ukuthi umbathe nomuntu oyisihlobo sakho. Uyazi kumuntu oseke wathandana nomuntu oyisihlobo sakhe ukuthi uma usuke wathandana nesihlobo sakho akuhlukaneki. Isizathu esenza lokho ukuthi igazi lisuke lithintana laphaya nalaphaya, egcineni bese kungahlukaneki nomuntu oyisihlobo sakho. So kuyihlazo, kuyichilo. Abanye ke bagcine bethi bayothenga ubuhlobo bazohlaba imbuzi ethize, omunye uzokwenza umsebenzi othize athi uyothenga ubuhlobo obuthize. Akuvumelekile ngokwethongo, alikho futhi ithongo eliyokukhombisa ukuthi hamba wena uyohlangana noma uyombatha engubeni eyodwa nomuntu oyisihlobo sakho. Kuvamise ukuthi kube yinkinga-ke kusasa ukuphila nomuntu oyisihlobo sakho. Number one, ithongo liyakuphalaza wena osuke uphila leyo mpilo yokuthi uphile nomuntu oyisihlobo sakho. Number two, iy'ngane eziba khona lapho zigcina ziba senkingeni, zibizwe ngamagama angamnandi. Yingakho kukhona igama eligcine lithiwa hivezandle, igama leli lingemnandi, okugcina kuthola ukuthi umuntu kade eganile waphuma wayothola ingane nendlela thize, noma watholiswa umuntu oyisihlobo sakhe. So kugcina kuba ney'nhlamba ey'thize, nalezo ingane ke lezo zigcine zingenawo umsamo, ngoba uma le ngane wena uthandane nesihlobo sakho wazala ingane, izokhishwa kanjani ekhakonina iyiswe kubo, ngoba nizihlobo kuzophahlwa kanjani idlozi lodwa enganene yodwa ukuthi siyayikhipha kwabani siyiswa kabani futhi so izinto ke lezo okufuna ukuthi siqikelele and then uzokhumbula ukuthi umuntu nje eyedwa uneyibonga ezufo ibonga ezine iziphi lezi ibonga ezine isibongo sakwa mama wakho isibongo saka mama ka mama wakho isibongo sika baba wakho isibongo sika baba ka baba wakho so uma ubambe lezi ibongo zo four and then usuzokwazi ukuthi lezi ibongo akuzona uma umuntu engabizi lezi ibongo lo muntu akasona ke isihlobo sakho abanye ke bagcine belikhulume nje beligcwalisa umlomo bethi uma nje yena engwakwamncane kwesinye isibongo angimazi lo muntu lo akufiyo wakithi ngoba ungakwamncane engingamazi cha njengoba kusuka okhalweni olulodwa kwase kuhlukana izindlu nagcine ningazani kodwa ukhalo lulodwa akufanele ukuthi ukwenze lokho awukwazi futhi ukuthi uyophila noma umbathe nomuntu wasesibongweni sasekhaya komama wakho ngoba kuchaza ukuthi umbatha nomama wakho uqobo so izinto ke lezo kufuna ukuthi uyibheke bese ubheka kulezi zibongo ezine ekade ngizibala ukuthi awufinyeleli ini wena kuzona uyazi ukuthi abanye bayayikhokhela ngendlela abayikhokhela ngayo uma sebenza lento athi umuntu hayi ngivusa indlu yakwagogo ngivusa unkosikazi kamkhulu cha ayikho into enjalo kodwa bheka wena ukuthi akathinte oyisihlobo sakho ungaze ukhiphe inkomo uyolobola uwenze yonke into ngoba kusasa kuzonikeza izingane enizoyizala inkinga
Mkhulu Mlaba basinteni la ke let's say nje mina nginomzala namozala mhlawumbe umalume sigcine sesinobudlelwane kugcine sokuba khona nengane ke phakathi yake yenzeka lento ngasekhaya and ngasamncane kakhulu lapho so izingane zazingazi ukuthi if kwenzeka into kanje kungenza ukuthi ube khona ingane phakathi you know so yaba khona ingane my question is ngangezwe before ukuthi if abazali bangandawonye or bahlobene ingane iyakhubazeka or iba nenkinga thizeni iqiniso yini lelo ukuthi if mhlambe ngiba nengane nomzala wami ingane soyithola lapho ayizukuba nempilo normal like everyone else
amathuba suke phezulu kakhulu Lusanda ingakho ngithi ingane evamise ukuzalwa lapho iba yinenkinga le isimanga ngesizathu sokuthi izono zabazali ziwela kubantwana so it's either iyakhubazeka it's either enye mhlambe ayisathathi kahle emqondweni it's either omunye ngamfaka esikoleni uyislow learner abanye ngiyaqinisekisa ukuthi bahleli lapha emgwaqeni indlela abazaleke ngayo okuyinto ngempela okufuna ukuthi sibhekelele kakhulu thina abantu esikhulayo ngoba uthando alungavumeleki ukuthi lizeleqe esihlobeni sakho uzuthi hayi ngamane kwenzeke okwenzakalayo yebo nizophila kube right but nizozala ingane what about ingane enizoyizala nizoyinikeza inkinga kodwa nasethongweni nawe definitely izinto zakho zizokujikela endleleni ngesizathu sokuthi wena umbathe nesihlobo sakho Ingakho ke ngize ngikuveza ngithi abanye baze beyibeke beyihloniphisa athi ngivusa indlu yakwagogo hayi ngivusa ikhaya komama awukwazi ukulala nomama wakho bese uthi uvusa ikhaya komama wakho ayikho into enjalo athi omunye hayi ingoba ithongo lingikhombisa ukuthi kufana nalabo abantu abagcina kufika umuntu azothwasa la ekhaya agcina eselala naye esemenza unkosikazi athi ithongo limbonisile ukuthi uzogcina la ekhaya lo muntu njengoba ezothwasa la ekhaya useyingani yakho useyisihlobo sakho awukwazi ukulala nethwasa lakho ubulala umsebenzi ululaza ithongo lakho ululaza isigodlo sakho izinto lezi abantu abangayinaki awumbathi nomuntu oyisihlobo sakho once lo muntu wathi mkhulu wathi baba kuwe awusakwazi ukuthi manje ungaqhubeka uyombatha naye ngoba usekuthatha njengobaba ngisho ithongo likuyena lichitha njengobaba wakho
All right Mkhulu Mlaba so umndeni ke udila kanjani nento kanje let's say ke manje sekwenzakalile siliphuma iqiniso ukuthi lengane ithola ngale from abantu abahlobene ukezwa kanjani kumuzi emva kwalapho iyiphenya indlela engenziwe because uyasho na ukuthi akuhlukaneki between the two people so mase kuqhutshekwa lapho nempilo kuqhubeka kanjani kuhamba kanjani isimo siba kanjani lapho ke kwazi ukugezwa mhlambe kube right simo mhlawumbe kuxoliswe kubantu abadala kwenziwa kanjani from there
Iqiniso esingaliveza Lusando ukuthi nanoma bekuthiwa ziyenziwe inhlawulo nalezo yixoliso kodwa asikukhuthazi ukuthi laba bantu abaqhubeke bethandane. Asikwazi futhi ukuyokwenza iyixoliso neyinhlawulo while laba bantu beqhubeka ne-relationship yabo. Kodwa belibonile iphutha siyakwazi ukuyoxolisa. Uzokuvula phela ukuthi uma sibheke ekuxolisweni nasekushwelezeni siyoshwelezela umuntu owenze iphutha walibona iphutha lakhe. So asikwazi ukuyoshweleza kumuntu obona iphutha kodwa uqhubeka nephutha lakhe bese sithi sizomshwelezela. Kufanelekileke ukuthi uma sekwenzekile lokho wena mfana kufanele ukuthi uye emsamu wakini nembuzi uyoxolisa ukuthi ululaze ithongo lala ekhaya wenza into ethize nethize. Kanjalo nakubo kwalo wesifazane kubalulekile ukuthi kuphinde kwenzeke okusho ukuthi mabe ngabantu abasebhekeni ngoba lento okhuluma ngayo Lusanda ngakithi kunezelamani ezinengane zilamani emhlanu umama uyedwa ubaba yedwa nabo banengane bayelamani kwenzekile. So iy'nkinga ziwela enganeni nakubo akusekho right ngoba akaze bedlule kulezi inhlawulo. Usiyaqala manje untombazane uthola umkhwenyana bayaxabana bayahlukana. Uyaqala lo uphila nomuntu wesifazane bayahlukana because kunaleya nsila engagezekile. Kufuna ukuthi iqale beyogeza leyo nsila beshweleze ethongweni ukuthi cha siphambukile. Senza into ethize sasiganga njengezingane sesilibonile iphutha sayiyekela into kuxoliswe. Bese beyakucela ukuthi ushwele izono zabo zingaweli kumntwana ukuze umntwana engagcini ekhubazeka ngoba umntwana engazalwa nje ebonakala right kodwa ekukhuleni kwakhe uthola umntwana ukuthi akasakwazi ukufunda usethatha kancane umqondo wakhe usethize useumdlwembe useyalwa usesigebengu usebulala abantu ngenxa yokuthi indlela azeleke ngayo. So kuyakhona ukuthi kushwelezeke kodwa ukushweleza kwakho
Alright, Mkhulu Mlaba, sesiphetha nje ingxoxo yethu namhlanje. Cela nje usiphe ama social media handles wakho ne-number abantu bangathola khona number befuna ixazululo or befuna ukusizakala kuMkhulu Mlaba.
Siyabonga kakhulu. Inombolo zethu u 0673 702 1026. ASB 0 1 0
All right, Mkhulu Mlaba, ngathi kuya break kancane nje lokho uqalile ukushiya inamba bengicela ungiphindela zona bandla kanye no TikTok ubaphinde nabo.
Asifunde kane ngolesithando uNkulunkulu alibini.
Mkhulu Mlaba,
inombolo zethu.
Yes.
Inombolo yethu u 076.
Yes.
492 triple 1 076 492 triple 1 ASB 063 702 1026 063 702 1026. Siyabonga.
This is an MUT Radio podcast.